bandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Baramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu iganuza ino genekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 muri 2019 mva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ijwi rya Amerika turi no kurubuga rwa internet kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ibiganiro kino gitondo biremesheje na Jewe Diane Inahazwe. Muti twabateguriye iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza kurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru tuyafitiye tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde abanyagihugu kongera guhitanwa n'imvura. Ubushikiranganje bw'ubutegetsi muri ico gihugu busobanura ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ubumaze kwimura imiryango igera ku 3,000 yari iba mu bice bitameze neza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangiye gahunda yo kwimura abaturage batuye mu manegeka. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yaho baboneye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagiye ko imvura igiye kwiyongera, kwimura abaturage byagiye ku murongo w'ibanze.
Dukurikije amakuru twatwahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagiye, byaragaragaraga ko hari imvura nyinshi cyane muri aka gace duherereyemo. Dufite rero ubutumwa bwo kugira ngo abantu tubashe kubamenya, ariko benshi barasanzwe banazwi, ariko tubavana aho ngaho hari mu manegeka akabije ashyira ubuzima bwabo mu kaga, tubashyira ahantu badashobora kuba bakwicwa n'ibiza. Nicyo twakoze rero muri icyo gikorwa, twabaje kuvanamo imiryango 3,305 mu gihugu hose. Turashima Imana ko nta muturage wongeye kwicwa nyuma y'iyo mvura, nta muturage wongeye kuzirikiza. Icyo twagomba gukora ni ukubavana aho ubuzima bwabo buri mu kaga.
Iyi miryango rero iri hehe ubu ngubu, kuko bavuye iwabo bari hehe?
Iyi miryango ubu ngubu rwose turagira ngo dushimire Abanyarwanda hirya no hino mu turere bacumbikiwe na bagenzi babo ahantu nyine ababashije kubaka ahantu hatari manegeka. Ariko harimo n'ababa bafite ubushobozi ariko bo ni bake cyane, bashoboraga no guhita bikodeshereza cyane cyane nk'ahantu hari imijyi cyangwa se udusantere tw'ubucuruzi.
Abo babacumbikiye se wende gufata abantu 8 ukabajyana iwabo mu rugo, n'ibintu bihenze muri iki gihe, hari icyo leta yafashije uwo muturage wafasha abo bantu?
Ikiriho cyo nuko inzego z'ibanze nizo zo zakurikirana kino gikorwa, ariko aho hagiye hagaragara abantu ari nk'abantu mu by'ukuri bashobora kumva no mu nzu zanasenyutse, kuko n'abafite inzara zasenyutse ukavamo nta kintu bajyanye, babashije kudukoresha tw'ibanze two kubafasha muri iyi minsi. Ariko kuki wari ubuze ijyanye n'igihe ikigo cy'igihugu gishinzwe uteganyagihe cyatugaragarije ko mu by'ukuri imvura nyinshi iri muri iki cyumweru, ariko kugeza ngo matariki 17/20 izuba rizaba ryongeye kuva ku buryo ikibazo cy'ibiza kizaba kigabanutse.
Dusengiyumva yasobanuye ko leta iteganya kubakira bamwe mu bimuwe bigaragara ko batishoboye, abandi bafite ubushobozi bakiyubakira mu gihe cya vuba. Ni kenshi abaturage basabwaga kwimuka ariko bakanga kugenda, bavuga ko batakwimuka badahawe ingurane ku mitungo yabo. Muri iki cyumweru nibwo Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abatuye mu murenge wa Kacyiru ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nabo basabwaga kwimuka kuko batuye mu gishanga, ariko bo bagasobanura ko badashobora kwimuka badahawe ingurane ikwiye.
Baratubwira ngo gahunda zarahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga. Turababwira none ko mwaduhaye impapuro kandi ibintu byose bikaba byari byarahindutse, twa twarahatuye. Nimba izo gahunda zihindutse vuba, mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda, cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye. Batubwira yuko impamvu tugomba kwimuka ngo turi mu manegeka, ngo baragira ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yaguye.
Mwebwe ntabwo base mufite ko hari?
Natwe ntabwo badufite nk'umungewe. Kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba, kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye.
N'ubu ngubu bari kutubwira ngo twongere tuvemo, none tuvemo nta n'ikintu baduhaye. Ntabwo tuzavamo, twe tugomba kuguma muri iyi karitsiye.
Ese nkatwe twebwe turabapangayi, baguye iminsi 15 ukaye tuvamo nta n'amafaranga ufite, ukavuga ko usohotse muri iyo nzu ujya hehe? Ntabwo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu.
Leta ivuga ko abaturage badakwiye gutsimbarara ku butaka bushobora kubashyira mu kaga. Munyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yemeza ko icyo leta ishyize imbere ari ukurengera ubuzima bw'abaturage.
Ubutumwa twari dufite ni ukuvana ubuzima bw'abantu mu kaga, kuko iyo amazi agiye kuzura ntabwo avuga ngo ntibakwishyuye cyangwa ntibakwishyuye. cyukwishyurwa n'ikindi bundi binishyurwa ndari ho by the way nabo uramutse wagiye ntabwo wakwishyurwa hishyurwa undi so ikintu rero twumvaga twihutira gukora nta muntu wabaje guhita ntwa muri ibi kandi byari bigoye cyane urebye nk'imvura zaguye za Nyamagabe za Nyamasheke yari imvura nyinshi ubundi gipimo gisanzwe batubwira ko ari mililitiro 15 Nyamagabe hari gihe higeze kugama mililitiro 35 umunsi ariko turaje imana ko nta muntu wahitanwe n'ivangu cyangwa se n'ikindi kintu twumvaga rero iki butumwa twari dufite no kuvana abantu mu kaga ariko dukomeza no kwangurira abanyarwanda kwirinda kubaka ahantu hari amanegeka kubwo butumwa bwaratanzwe ariko birabaje kubona hari abantu batumva nuko no kuhava ari inshingano kugira ngo umuntu abashe kurengera
muri iki gihe mbwe y'amakuru atangwa n'abashinzwe iby'ubutabazi avuga ko abantu 46 ari bo bamaze guhitanwa n'imvura yaguye ari nyinshi muri iyi myaka ishize imvura yariyongereye igahitana ubuzima bw'abaturage ariko umwaka ushize iyo byari bidasanzwe ibiza byahitanye abarenga 180 byangizaho gitari z'imyaka zirenga 400 ibiraro imihanda n'inzu z'abaturage birangirika mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yiyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage hatazagira abakomeza kuzira imyuzure Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika Kigali
Asumta Kabuyi urakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bugarijwe n'ikibazo c'inzara yatewe nuko ishirahamwe rya PAM rigiye kumara amezi abiri ridatanga ibifungurwa Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye mu ikambi ya Rusenda kuturabira uko vyifashe.
Ugeze muri ikambi ya Rusenda uhura na zimwe mu mpunzi z'abarundi zigiye ku kiyaga cya Tanganyika. Izindi nazo ziri kuzamuka imisozi zigiye gushakaho zitera ibiraka kugira ngo zibone amafaranga yo gutunga imiryango yabo. Muri iyi minsi ishyirahamwe rya PAM ryatinze kubereza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha. Ariko bagendana ubumuga. Ibo siko bimeze. Bamwe basanga mu mazu abandi nabo bari muri centre bari gusabiriza kubera iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi. Shimiyimana Ferdinand n'umwe mu bagendana ubumuga wo mu nkambi yo mu Rusenda.
Muri iyi nkambi ya Rusenda turimwo inzara ku bagendana ubumuga yabaye ndanse hejuru y'iki yihindagurika ry'amapokeji baduha amezi n'ayandi gusanga ukwezi kwa nzi mukunde none ubu tugeze mu mezi abiri. Abantu rero tutavaho turi tutabatanguvu dufise zo kuza kurondera kwishumamwo turagowe cyane tugiye mu mezi abiri abandi nabo batavanaho bari barashonje cyane barabuze naho bo yikubita twosaba yuko iyi nkambi ya Rusenda basanzwe bayiserukira nka hasere yatwakiriye na leta ya Kongo bafatanije ko bo kwitura PAM kibazo cha PAM bakagarukira abagendana ubumuga naho tubona nabakomeye byahavuye bikananirana kugira ngo nitumeregwe nabi kurenza urugero kubera twamaze kubona ko harenze ko niyindi ndwimwe ahatangura kugaragara impfu zitangwa n'izara mu bagendana ubumuga ba Rusenda turasabye ko hasere na PAM bo kwikubita gashi bakatugarukira
ubu batinda kubapokeza ibyo kurya kwemwe mugendana ubumuga mukora iki kugira ngo mwibeshe
tukotesa burya bakarate tukarya madeni mpaka ukweze kukinjira mukundi na none n'isaha abagendana ubumuga ni bake bafise burya bakarata mu nzu kuko kwabuhereze abadufasha niye dupakiye amafaranga shikira bari abantu badufashije mu gihe cy'injara
dusabe Museveni namye yuko gutinda kubaheza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikorwa n'ishyirahamwe rya PAM bituma imiryango yabo haba kutumvikana kwabubakanye
nkanje ngenda n'ubumuga y'umugore wanje abonye biyangaye mu rugo aragenda n'abapolisi bakamusambanya kubera iki abone nta mikoro ari mu nzu ingaruko duhura nazo twe abagendana ubumuga ni nyinshi kubera je ugendana ubumuga singira icyo nambara sinova hango nobe no duga ku misozi gukingero ngumaho nyene ngumanyerera nyene mburi cyo nkora kubera mpamvu mu rugo umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore nugumye nugume hamwe wigumye acambwira nka umari iki urabona mu nzu abana bariko barapfa n'inzara nta cyumaze uno kuguma wicaye ho gusa niyo mpamvu rero acashima kujya mu nzira y'ubusambanyi
hatunga Imana Festus asanga amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi yarakubire kubaheza amafaranga yo kwihangira imirimo kugira ngo Igi nkunga ya PAM izagitinda bazajya bifashisha amafaranga baba bavanye mu byo bakora
muri iyi mitahe bariko bahereza abane mu gukora ama briquette y'ibizuku mu buryo bwo gucana natwe n'amasabune bodushiramo kugira ngo dukore amasabune ndani mu nkambi baduhe ibikoresho byo dufasha cyane mu mugwi w'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe ba nawe yemeza yuko iki kibazo cyo gutinda gupokera kiraje inshinga impunzi zose ariko mu cyumweru gitaha PAM izatangira gutanga inkunga y'amafaranga ku mpunzi zo mu Rusenda
turafite ikibazo gikomeye cyo gupokera kuko biboneka ko amezi abira agiye guhera tutaronse mfungugo aseri itubwira ngo nokurindira mugabo rero haruwari yatubwiye ariwe aserukira ibiro by'ibaraka ko dushobora gupokera ku munsi wa mbere
mwomenye yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Rusenda n'iya Murongwe ziza zihabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa n'ishiramwe rya PAM ribinyujije muri banki ya TMB aho impunzi zigenerwa 19,500 by'amakongomani Ovedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Kivuye
barakoze abamenyesha makuru bacu kuri aya makuru badutororokanirije ndayibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
turabasuhuje inshuti bakozi ba radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM cyane cyane mwe bakunzi b'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa n'umuryango Jeunesse Eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ngiye basuhuza nitwa Jeme Mahabanayo uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro nyungurana bitekerezo aho tugiye kuganira ku itangazamakuru turebera hamwe umubare mucyo w'abari n'abategarugore batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ariko kandi tunareba icyakorwa kugira ngo uwo mubare ukomeze kwiyongera muri studio rero ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye ndi kumwe na Tijara Kabendera asanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse na Magic FM Tijara tugwaye ikaze mu kiganiro
murakoze cyane
ndi kumwe kandi na Dusabimana Devota ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Kicukiro Devota tugwaye ikaze
murakoze cyane
ndi kumwe na Alphonse niyo mugabo nawe ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera Alphonse tugwaye ikaze mu kiganiro ejo
murakoze cyane
nkuko ranarimaze kubivuga iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho ariko nawe duteza amatwi nkubutsa ko ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri 0785 41 411 cyangwa se 0720 22 3222. Ushobora kudusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo EJF Eco maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Tugendeye ku bushakashatsi twakoze mu kiganiro ejo gica kuri Radio rya Amerika bigaragara ko mu butumwa 112 berutse gutambuka mu biganiro bitanu byashize ubutumwa 100 bwoherejwe n'abagabo mu gihe 12 ariko bwoherejwe n'abagore bwonyine. Muri iki kiganiro kandi nibidukundira turaza guhamagara Dr. Kayumba Christophe n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho adufashe nawe kuganira byinshi kuri ingingo. Kwatangira na Tijara Kabendera usanzwe ukora itangazamakuru ni ibintu ufitemo ubunararibonye ni n'amahirwe uri umudamu ngira ngo bano mu rugaga rw'abari n'abategarugori bakora itangazamakuru mu Rwanda nkayo ku giti cyawe ubona biterwa n'iki kuba mu Rwanda tugifite umubare mucyo abari n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru
tutaragera ku bitekerezo tubanze twemere ko dufite umubare muke w'abanyamakuru babagore ubwo baracyari bake numva rero kuko umubare ari muke w'abagore ubwo bakora itangazamakuru byanze bikunze n'abatanga ibitekerezo bazaba bake impamvu nyamukuru wenda yo gutuma abagore baba bake ntabwo ari mwitanga amakuru gusa ni ibintu byose byo mu Rwanda bikorwa ku bundi buryo usanga abagore duhiri ku muco bagiye bahizwa habari muco wa Kinyarwanda itangaza amakuru niki nukwirekura nukuvuga kakurimo kandi kuva na kera nta umuco w'umugore ntago yavugaga agomba guhora cecete bivuga ngo niwe akoraga umuga itangaza amakuru abanaga kunaniranye cyangwa se uri igishegabo uri ushaka mbese kwitwara ukundi umugore atagomba kwitwara icyo ni cyambere ikijyanye n'ibitekerezo abagore kenshi turitinya abagora kenshi batinya bitanturukaho batinya sindi buvuga iki sindi bukora iki mu gutangira ibitekerezo byanjye byari ibyo
urakoze cyane Tijana ngiranga Alphonse Kabendera uravuga ko uretse no mubare mucyo batanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abanyamakuru bwo baracyari bake wowe nk'umuntu ukurikira ikiganiro ejo ukunze gutanga ibitekerezo nubwo uri umugabo ubona biterwa n'iki ko bashiki bacu mu itangazamakuru bakiri bake
Tijana wambanjirije arabivuze avuze yuko ubwabyo n'abanyamakuru baba damu cyangwa se bakubwa bakiri bakeye
twagize amahirwe rero kubana na mushiki wacu Devota Dusabimana n'umukunzi w'ikiganiro cyane ari no mu bantu bahereza ubutumwa kenshi Devota nkawe nk'umwari nk'umutegarugori ubona biterwa n'iki ko abagenzi bawe bari n'abategarugori bataratinyuka gutanga ibitekerezo byabo bisanzuye mu itangazamakuru
hari igihe usanga batakurikiye neza nk'ibiganiro akavuga ati biriya birareba abagabo birareba abahungu ugasanga bo baritinya cyangwa se ntibanakurikiye n'ibyo biganiro ugasanga n'umubare mwinshi w'abahungu n'abagabo
nkawe ukunze gutanga ibitekerezo turebana cyane mu kiganiro ejo izo mbaraga zikura he
okay imbaraga n'ahandi na nzikura urese kuba mu muryango uko twagiye turerwa ndetse no kuba tubasha kujya mu mashuri usanga ari ibintu abarimu ndetse n'abayobozi usanga babidushishikariza aho usanga cyane cyane nk'abana iyo bakiri nko mu wa mbere primaire kuri rugende imbere ukavuga recitation ukavuga indirimbo birya iyo abana bazamuze ari byo babatoza ndetse n'ibindi byose bigenda bibira
urakoze cyane uwo uravuga uti ngiye nabitojwe nkiri umwana muto mu muryango nane mpamvu no mwitangaza amakuru ndatinya gutanga ibitekerezo byanjye tijyara iki gitekerezo cy'adevo turakivugaho iki
igitekerezo cye nicyo bavuga ngo mu mashuri ntabwo byanze mu mashuri turi nabandi bose na kuva kera barikaga bakanatekereza ariko ngiye igitekerezo cyanjye ngo nakugeza ubu wavuze kohereza ubutumwa ariko nkatwe dukora ibiganiro ku maradiyo iyo dukoze ibiganiro byinshi byo gutanga igitekerezo kuri telefone ku butumwa bwanditse aba Facebook SMS n'ahandi ariko usanga telefone nyinshi ikiganiro gishobora kurangira ari abagabo bose yewe nubwo haba hari n'ibihembo ko muri radiyo rwanda tugira ibiganiro birimo ibihembo kenshi birimo za tombora birimo gusubiza ibibazo kugira ngo tubashe kumotiva abantu ariko usanga kenshi igihembo ni kinini telefone smartphone amagare cyangwa ugasanga abagabo benshi nibo bahamagara twagize naho dushyiraho priority ku mukobwa ushaka kuvuga n'ahamagara mu kiganiro wa mbere nubwo atabasha gusubiza ibisubizo neza ariko apfa kubara igitsina gore arahabwa ikinege ariko ugasanga still baracyari bake niho handi ro hava yuko umwana w'umukobwa bira no mu muryango umukobwa mu muryango wacu aravuga agakina cyangwa se yashamaduka ngo karakara karashyano kashaho iyo umubwiye kabiri ntabwo yongera bivuga ngo rutwe ubwacu nk'umuryango turira abana babo twifitemo uruhare ntabwo turatoza abana bacu b'abakobwa kuvuga ngo ndicyo ngomba kugaragaza uwo ndi birashoboka impamvu rero nyamukuru y'ikiganiro cy'uyu munsi wenda kugaragaza impamvu ki igitsina gore ari bake mu itangazamakuru n'abake mu gutanga ibitekerezo ni wa muco twakuranye kuko ibyo twakora byose ntabwo byahita bicika ako kanya ntabwo byahita bivaho
urakoze cyane Tijyana wowe uravuga uti rimwe na rimwe n'abatanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abarikora ari abagore cyangwa ari abakobwa hari ubwo sosiyete babona ko ari abantu bashyanutse abantu bakora ibikorwa bidakwiye devota nkaho ukunze gutanga ibitekerezo aho utuye aho ukorera mu muryango babyakira bate
okay murakoze ntago ari benshi cyane usanga nyine babyakira neza ariko mpereye mu muryango wanjye ko ari ibintu ubusanga baradoje kuva na kera usanga babyakira neza bityo bikagutera imbaraga zo gukomeza gukora neza kurushaho ariko hari nubwo ushobora gusanga ahandi uvuga ati uriya kuba avuga ibintu runaka wenda mu itangazamakuru ubwo ni ubushizi bw'isoni cyangwa se akavuga ati umuntu se utinye kukagenda agatanga ibitekerezo cyangwa se akagaragara mu itangazamakuru ubwo yabaye ameze ariko ibyo ntago byaguca intege ahubwo ubugomba gutanga ibitekerezo bityo bigafasha na sosiyete nyarwanda
urakoze cyane arufati tujya urasobanura ko ahanini n'ubikoze bamubona nk'igishegabo nk'uwashyomotse akavuga ibidakwiye ndavuga ariko akavuga ngo nubwo bimeze gutyo ntagacika intege wowe urabyumva gute
ngende ku bitekerezo byabo ariko hari n'intege nke yazaba zo gutega amatwi ibiganiro ugasanga urubyiruko cyane cyane nyine ku bana babari n'abategarugori turi kuvugaho usanga bo ibiganiro nk'ibi ngibi bo bahitamo ibyo bumva urugero niba ari amakuru akumva ko kumva amakuru bitamureba urugero niba ari ikiganiro nk'iki ngiki akenshi ugasanga bibereye mu biganiro bigendanye n'imiziki gusa bityo bigatuma kandi nanone niba anashyizeho agashyira ku radio runaka harimo ikiganiro ugasanga nta nubwo akitega amatwi ngo kirangire noneho azi ko naho ahera atanga igitekerezo niyo mpamvu rero urubyiruko abari n'abategarugori biteye kandi n'utundi tuntu twinshi bafite tubahugije kuko buri abanagira imirimo myinshi cyane ahanini kuruta igitsina gabo nko mu rugo murabizi abakobwa n'abamama imirimo baba bafite ugasanga kenshi na kenshi ntabwo babyitaho ku gitekerezo cyanjye rero uko mbibona nk'umuntu ubana nabo hasi hariya nta bushake bagira nta nubwo babyitaho ni gake cyane usanga babihaye umwanya bigatuma no gutanga ibyo bitekerezo batabikora
urakoze cyane Alphonse azamuye indi ngingo ngo nta bushake bagira ariko kandi bafite imirimo myinshi Tijyana urabitekereza ko ikibazo nta bushake abari b'u Rwanda tuzi ko bashoboye kandi bafite ubushake n'imirimo irahari ariko se basaza babo ntabwo bayigira
aho ngaho ntabwo ndi bumupinge ibyo avuze ariko ntabwo turi bwemeranye cyane kuko niba ari imirimo abahungu nibo bagira myinshi kurushaho abakobwa kenshi usanga niba bavuye ku ishuri niba ari mu rugo ahubwo uvuga ngo abakobwa bacu nk'uko batangiye bivuga ntabwo bariyumva mu radiyo abenshi ntabwo bakunda kumva radiyo nibyo usanga niyo mpamvu nabwo no mu biganiro dukora kenshi wumva bahamagara bakiriya abako kandi bake cyane bivuga ngo ya radiyo ntabwo barayiha umwanya bo bazi ngo harimo ibitandeba ntabwo ikingi kindeba arahitamo ibiganiro nk'uko Alphonse yabivuze uzarebe abantu bakurikirana cyane ikinamico ya radiyo Rwanda abenshi ni igitsina gore abenshi ni abakobwa ariko nanone nta hantu hariho gutanga ibitekerezo arayumva aryoherwe yishime anabyuka yivugaho atangaho komantere kuri ariko ntiyagera no gutanga komantere kuri ya teatro ntabwo ari buritange ku karubanda arabyivugira abiganiye na bagenzi be bivuga ngo bahitamo ikiganiro akenshi gifite imbaraga kumva wa mugani ntikimureba usanga rero umubare w'abumva radiyo w'abakurikirana amakuru ku gitsina gore uracyari muke niba ukiri muke rero ntabwo azabona umwanya wo gutanga ibitekerezo kandi atabyumvise atumvise icyo ashaka bivuga ngo bane baduteze amatwi muri ikiganiro ejo babyumve yuko tubakeneye baracyari bake pe abagore 240 muri RMC itanga ni bake cyane ku bagabo 74 ntabwo ari icya kabiri bivuga ngo rero ubutumwa buzakomeza bube buke kuko abagore bake ahubwo nibahaguruke bumve radiyo barebe ibitangazamakuru batanga ibitekerezo kuko nabo ubwo biramufasha gufunguka biramufasha no kuvuga ikimurimo biramufasha kudaheranwa na cya kindi aha nijye ashobora kumva ikintu kakitotomba kumva ngo ariko abangaba nabo bivugiye ku karubanda ukosowe bagore
ukuvuga ngo barabyumva ariko bagapira imbere
barabyumva bagapira imbere kuko ntanjye navuze ni abagore dutinya ngo bitanuruka ntabwo ngiye gutangira commentaire bona na kenshi usanga abakora shyiraho ubutumwa kuri Facebook zacu ari abagore bahinduye amazina gahindura izina akemera kitwa Aime bo Aime barisangira bombi akemera kitwa Alphonse kandi twa Alphonse ikari hina kuko ari nagaragaza uwariwe nje ngiye bakeshe ngunda kubasaba biyo bumugore nyine ugaragaza yuko domine zose ndazishoboye utanga ibitekerezo n'ukumenya ubwenge n'ubwo n'ukuvuga iki kuri imwe kutwitinyuka nk'uyu mwana w'umukobwa yitwa
Devota
nabikunze cyane ko ari umwe mu bantu batanga ibitekerezo mu kiganiro ejo kuko yatwe dufite abakobwa benshi batanga ibitekerezo mu biganiro byacu n'abadukurikiye umunsi bumvira uko dukeneye bane tabenshi niba yufite ikiganiro ejo uyu munsi kirimo tijyara nahita atanga itekerezo amuhinyuze hoya ntabwo twe turabanebwe byashoboka ko byagenda gutya
aha warakoze cyane tijyara Devota agira ngo tijyara yaramaze kukuvuga ubona nibikomeza bitya utazisanga usigaye uri wenyine mu bantu batanga ibitekerezo mu biganiro bitandukanye cyane cyane ejo
oya ntabwo navuga ngo nzasigara ndi ngenyine ukurikije aho igihugu cyacu kiri kugenda kigana mfite ikizere ko hari nabandi bazaboneraho nkuko nguko nababera urugero ikindi nkashishikariza bagenzi banjye kuba bakunda itangazamakuru kuko niho tumenyeraho ibintu byinshi ko hari akajambo bagiye bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ubwo rero iyo udafite amakuru nta n'ikindi wamenya
Alphonse bashiki bacu baravuga bati ni ugukora ubwabagana bato bashishikariza gukunda itangazamakuru ndetse no gutanga ibitekerezo byabo nta kwitinya uhura ibitekerezo w'iki nka musaza wabo uhereza ubutumwa mu kiganiro ejo
icyo mbitekerezaho nuko inzira ari ingiri yatangiwe abakobwa nkuko nubundi bigaragara ko batatangaga ibitekerezo cyangwa se batabitanga niba ahangaha turi muri iki kiganiro nonaha Devota akaba umwe mu bantu bicaye aha barimo baratanga igitekerezo mu byukuri uri butege amatwi radio araza kumvamo Devota yumve nibyo yavuze avuga ati nange reka nkore nange jo nzabindi nkahara nange gutanga igitekerezo cyanje icyakorwa rero nuko nubundi ibiganiro nk'ibi ngibi ku ma radio menshi nkuko byatangira no mu ijwi rya Amerika n'ahandi bagira gute babishyiramo imbaraga
banasaba Mizero Crispo ku banga bw'ibyuma akatuzamura rimwe mu bitekerezo by'abaturage twaganire kuri ingingo turagaruka dukomeza mu kanya
impamvu umubare w'abagabo ukiri mwinshi kurusha abagore nuko abagore bakitinya cyane mu nce zo mu byaro baba bumva ko nta muntu wo kuvuga kuri radio atari umuntu ukomeye cyangwa se nyine kwakuba ibintu wumva atari ibyawe ngemba numva atari ibyanjye rwose
impamvu itangazamakuru usanga abahungu aribo bibonamo cyane nukubera usanga bashiki bacu babitinya mu bintu runaka basanga ntago bigirira icyizere wenda cyo kuba bo muri bo biyumva yuko bashobora kuvugira kuri radio runaka cyangwa bagire n'igitekerezo batanga
iyo bumvisha radio biba bihagije ntago yafata umwanya wo gufata amafaranga ngo ashyire muri telefone ngo ahamagare kuri radio si uko babyanze cyangwa batabishaka ko mbona nta mwete wabyo bagira
urabona abagabo mu mpande zitandukanye usanga aribo bazi imbere mu byiciro bitandukanye kurusha abagore Marozo murutse kuno ko abagore bakunda kuba bitinya mu bintu byose kandi kindi capacity wenda tuvuze ko capacity intellectuelle y'abagore iri hasi kurusha y'abagabo kangara yo mama kenshi batinya gutanga ibitekerezo bitangaza amakuru
hari n'ababifata nk'ubuturage guhamagara kuri radio kumva ko atari ubusirimu abantu bo mu mujyi ntibahamagara
atarifata nk'ubuturage
n'izo twabashimira ko ndagira ngo mugire icyo muvuga ku bitekerezo batanze bati arabifata nk'ubuturage
ya uwo mukobwa asoreje ku ijambo ryiza nibyo koko abenshi bakunda no kubanenga wanaganira nabo akakubwira ati reka 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 kuvugira kuri radio n'ubuturage akumva nyine ko ariko biri nibyo ntago yabeshye ikindi kandi haraho yigeze kuvuga irindi jambo ni wagiye
ku capacity intellectuelle
ni wagiye ku
imitekerereze
kandi bavuze bati abakobwa bihugiraho cyane agasanga yihugiyeho nyine waritekerezaho wenyine njyewe ndakura heve ya mwenziza salo kwisukisha ibyo byo akabitekerezaho ariko ntabe yaha umwanya kuba yashyira nk'amahinda akavuga ati ngiye kubiha umwanya rega no kumva radio ukagikurikira ikiganiro cyose ukagitanga igitekerezo cyubaka ntabwo ni ubuhanga kandi ni umwanya aho gatera abakobwa bihugiraho nibyo ntabwo abiye kuko hari umukobwa ushobora kumara icyumweru cyose yitekerezaho kana kafite inweri nanjye zazisukisha umwenda nzawukora he ubukwe bwa runaka buzaba ngo bakwambara agahora muri ibyo ukwezi kugashira abiri agashira atatu agashira atarumva radiyo so abo nibo bakobwa rero dufite hano ariko duprofita ejo ko ibyo bigomba guhinduka
urakoze cyane ngira ngo Devota wumvise ibitekerezo bamwe mu baturage twaganiriye bavuga twagize amahirwe ko tugufite nk'utanga igitekerezo numvise bamwe bavuga ngo abatanga ibitekerezo ari bafata nk'abaturage abandi bati burya abagabo nabo batekereza byimbitse kurusha abagore n'abakobwa urabitekerezaho iki
okay ntago najye kure yabo ko ubusanga nyine ni cyaha kintu cyo kuvuga ati abagabo ni bo bafite ijambo abagabo ni bo bazi ibintu byinshi ubusanga twege tutagira amatsiko menshi yo kuvuga ngo ese reka dutange ibitekerezo reka twumve ikiganiro icyo bivuga ugasanga nyine twihugiyeho cyane ugasanga nanone na ya mirimo yo mu rugo irakuziritse aho ukavuga ati no guhamagara nta mwanya nayibonera ariko uko tugenda tubyigishwa cyangwa tubikangurirwa hari impinduka bizagira
Alphonse uravuga iki kubyo bavuze
icyo mvuga kubyo bavuze nuko nubundi biragenda bihere kuri wa muco tijara kabinda nubundi yavuze uko urumva kuva na kera abagore ntabwo bavugaga ntabwo batangira ibitekerezo byabo biravana n'umuco ariko nkaba mbona ko giye biri kugenda bikosoka
ariko igeze kutubwira ubutumwa 12 bwatanzwe n'abagore n'ubutumwa 100 butangwa n'abagabo nayo ni intera nini hanubwo ari kimwe cy'akane hanubwo ari ni kimwe kimwe cy'acumi uribaza ko baracyari bakepe haba mu butumwa haba mu itangazamakuru haba mu gutekereza gukora icyo kintu
haba mu guhamagara
haba mu guhamagara ahubwo wenda niba bakeneye izihe mbaraga zindi zakoreshwa kugira ngo babashe kuba babyibonamo gusa imbaraga nuko kubereka yuko ibi ngibi nta kibi kirimo bakenshi arabikora atekereza ko ari mikibi nyine ngiye gukora ishyano kuba ngiye kuvugira kuri radio ngiye gukora ishyano kuba ngiye gusoma izina ryanjye ngo kana karunaka wahanaha ugatanga na adresse yawe watanze igitekerezo aho kugeza ubu natwe tugifite n'abambasaderi kandi ko kugasanga n'abambasaderi bacu batumenyera amakuru y'ahahanga
Oya Dr. Kayumba Christophe ni impuguke mu itangazamakuru na politike ndetse akaba n'igisha itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza y'u Rwanda. Ngira ngo hari ibitekerezo byinshi yatanze ariko igihe cyatujyanye turagana ku musozo yavuze ku muco, yavuze kuba bitangazamakuru byo mu Rwanda bicyubaka. None dusoza tijyara. Hakorwa iki kugira ngo mu byukuri mu bero w'abari n'abategarugori bakore itangazamakuru n'abatanga ibitekerezo nibura usingira abasaza babo cyangwa babe banangana nk'uko mu zindi nzego araho bigenda bigerwa.
Icyakorwa cyonyine batwebwe nyirize nitwe tugomba kugikora. Ndavuga abakobwa, abagore bari hano hanze bagomba kwitinyuka. Ikindi cy'akabiri Sabi sosiyete nyarwanda yo kubaryanira inzara twe ubwacu twumve ko bishoboka kuki mwitangazamakuru bareke kubaryanira inzara kumva yuko umuntu ukoze icyo kintu agiye kuvugira ku karubanda abayishege abayigishegabo kandi itangazamakuru ajyana n'iki no gutanga bya bitekerezo n'abatanga ibitekerezo hanze batari abanyamakuru bamwe ba devota nabo sosiyete yo kubona ko bacinka amabere cyangwa ari abaturage babone ko ari ibintu bisanzwe nk'uko Alphonse yatanga igitekerezo abifiteho uburenganzira 100% nk'uko devota abifiteho uburenganzira 100% kuko yabutanga ibitekerezo bishobora kuba byanahiye ndura ushobora gutanga igitekerezo cyagahindura ikintu kinini bivuga ngo twe ubwacu twitinyuke nk'igitsinagore abari ko twumva umwanya bitinyuke ariko kandi societe tubamo umuryango turimo duhe abana bacu bakobwa confidence
urakoze cyane tujya devota turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo nkubaze nawe nk'utanga ibitekerezo mu kiganiro ejo nk'umwari nk'umutegarugori hakorwa iki kugira ngo umubare mu cyabara n'abategarugori gutangaza amakuru ryo mu Rwanda uzamuke
icyambere naheraho twege abakobwa abagore kumve ko dushoboye kumve ko ibyo umuhungu yakora natwe twabikora. Icya kabiri turasaba ababyeyi. Ababyeyi nibo ba mbere babasha kutwegera. Bumve ko kuba umwana wawe w'umukobwa yatanga igitekerezo cyangwa se yayoboka umwuga w'itangazamakuru ari hari ibintu byinshi byabasha kugerwaho kandi nawe afite ibitekerezo bizima
urakoze cyane devota biranga rufotse nayo nagwa nk'amasegonda 20 wumvise ibyo twaganiriye hakorwa iki rero kugira ngo abari n'abategarugori mu Rwanda bakore itangazamakuru n'abatangamo ibitekerezo umubare wabo uzamuka bibagera ku rugero rw'abasaza babo cyangwa abana barute nk'uko mu nteko ishinga amategeko bimeze
abana b'abakobwa tijara n'abandi mukuru uyu mwuga nimwe mbere na mbere mufite uruhare rukomeye kugira ngo muzamure abakobwa bakiri hasi yewe n'abadamu bazamuka bajye mu itangazamakuru kuko hari igihe usanga nka devota aje akegera tijara kabendera n'urugero tijara ukabona ko yakwenda yamaze kugerayo ari umunyamakuru ari umuntu ukomeye ari umustar ugasanga mwimye umwanya bivuze ngo rero bari umuntu abanyu b'abakobwa mwebwe nimubaha umwanya mu bwanyu mubumve mubaha umwanya mubibakundishe nubona umukobwa nk'uyu utanga igitekerezo nk'uko mu kiganejo mubikoze mumutumire hano aze atinyuke iki gihe nk'ubu devota aha arabwira abandi bagenzi be uko yabonye muri studio hateye ukuntu bavuga anabwira tuburya bya bintu habari naheza abasobanura uko byagenze bityo nabandi bazagira ishyaka mbere na mbere mwe banyamakuru by'umwere ko babakobwa n'abamama nimwe mufite uruhare mu kuzamura iki kintu
urakoze cyane turabashimira rero nshuti bakunze ibikiganiro ejo ikiganiro cy'uyu munsi twavugaga hanini ku mubare mu cyobare n'abategarugori ukigaragara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda cyane cyane abatangamo ibitekerezo uyu munsi rero twari kumwe n'abatumirwa batandukanye barimo Tijara Kabendera n'umunyamakuru kuri Radio Rwanda no kuri Magic FM Tijara turabashimiye cyane
murakoze cyane
twari kumwe na Devota Dusabimana n'umukunzi w'ikiganiro ejo heza n'ubutumwa aturuka mu karere ka Kicukiro Devota turabashimiye cyane
murakoze
twari kumwe kandi na Alphonse yo mugabo ni umukunzi nawe w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera Alphonse turabashimiye cyane
murakoze cyane
Iki kiganiro rero ndakubutsa ko ushobora gutangamo igitekerezo cyawe ingere cyangwa inyunganizi aho twibaza tutese hakubwo ikingo mu buraho bari n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda uba kwiyongera. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nijye na Roger Mizero Crispe ya Rwanda rw'ibyuma naho mvuga kuri mikoro nitwa Jemi Mahabonayo.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazwe mari mwazindukanye kuri mikoro na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yacu tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu. Ntitubasize mwenyine twasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.